www.djshinsky.com.
I see you came to party.
Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Throw your hands in the air, hands up, throw your hands in the air, hands up, throw your hands in the air, hands up.
Too far, African night and a cool rush. And I remember you refused to kiss me, and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type, and you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on your feet. Oh, the dance to the beat. Apoli for Kamata and I feel so sweet. Apoli for Kamata and I feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on your feet. Oh, the dance to the beat. Apoli for Kamata and I feel so sweet. Apoli for Kamata and I feel so sweet.
You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you good to come in the high risk. Throw that shit behind me, yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments, yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. It's a coffee, keep participate. Feeling mental, longe, jonge, appreciate. Lighting intimate, 1+68. Pussy rasa, no kitoka sai, you'll still be late. To set a chance, you feel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise, I'm gone, I'm not here that long. Keep it short
and sweet. DJ play the song on your feet. Body on the dance to the beat. Apo lipo kama tana feels. Apo lipo kama tana feels.
She's a heartbreak, she bend over backbreak, steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreak, she bend over backbreak, steaming hot water vapor.
Boy,
I wanna date her.
So tell me why you do me so.
Call you me honey, but you threw me pon trash. And you think say me gon' leave you like that?
No way.
Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if them hating on you, but me never send them.
Whoa, whoa. In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Nine socialite on a rubbish scene, baby. Would you put me in your diary? In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Nice socialite when I rub it in, baby. Won't you put me in your diary?
She's a heartbreak. She bend over backbreak. See me like what a vapor. I wanna date her. She's a heartbreak. She bend over backbreak. See me like what a vapor. I wanna date
her. Figure go to end. Wadomo basi choka ghetto neza chizi nkupeleke harikile. Shigi shigi de, out of 10 kula 10. Wenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape. Hapa mchasi ndi uban kastima. Pana fwada msupa kame kosa piga. Na anki tupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galis yu bombastika. Shai lamba dulu, lamba dulu, lamba dulu, lamba dulu. Shai lamba dulu, lamba dulu, lamba dulu, lamba dulu. Shai lamba.
tire na tuna adinari tunafakula vibare tusake ama demu tuwa eraidera swat na matire wanatuita ordinary kombini ya makombinare shota tu ndiyo namba nipate bedroom na wanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada kula njugu ongeza nguvu na upewe rungu upige nduru mbaka wite tu jina Mungu na kutu hakuna kutu wapewe mutu apige miti baka biti ya skie fit apige miti baka biti ya skie fit.
Lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo, shai lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo, shai lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo, shai lamba dolo, lamba dolo, lamba dolo.
Buda cheza na nari, Nike zima washa. Buda cheza na nari, ati. Buda cheza na nari.
Shika java, shika mtoto dini babla. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza, shike onanga yani double dance. Maumido fisika unarada kuna kutu bond. Yoka niku bang, yoka niku bang. Yoka niku bang, yoka niku bang.
New position, new position. New position, gala new position. New position. New position, new position, girl a new position. Nike zima washa, buda chesa na nari, ati. Buda chesa na nari, Nike zima washa, buda chesa na nari, ati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gani, tuingi endani. Juu misi bane minajua ukohoni. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famanya wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wana chora namba saba.
Shukuri wagri, shukuri wari, ten ten. Then I say my sugary waggly sugary waddy. Then then yo, Gatika, Dondosa, Natigal, Rombosa, Rombosa, Kila Mutu, Rombosa, ay!
Nike zima washa, buda chesa na nari, ati. Buda chesa na nari, Nike zima washa, buda chesa na nari, ati. Buda chesa na nari, gala new position, new position, gala new position, new position, gala new position. New position, 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 position.
Hey, Kasabunyu, do you bless me, me grow, Kasabunyu? Do you bless me, come from Kasabunyu? And you bless me, Nanino? Come on, what you do, I need to make it bad, you know? Oyole,
normally me mean in a stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I mean I care what they say. Kayole till they put me on a grave. Hey. Big one get tight up, do to tea. Tuna mere meta, you seen Joma G. Yeah. Na ukitaka pesa, I got it on me. Atunanga pressure, you know who we be. Woo. Now everybody get up, hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get up. Everybody get up, I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I pick a 10 years to me what watch up your law. Some of them I hate, cause of how we keep it below. It's just they wanna be when they look into the mirror. Sissin, you're my killer, 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 killer.
Hey, Kasabunyu, do you bless me, me grow, Kasabunyu? Do you bless me, come from Kasabunyu? And you bless me, Nanino? Come on, what you do, I need to make it bad, you know? How you there?
Normally, me mean in a stay. Oh, you left. This way you gon' find me every day. Oh, you left. I mean, I care what they say. Can you let them put me on the brain, 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 brain?
I could fight you. Akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajidana. Na unajua ingoma imekunani. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajidana. Na unajua ingoma imekunani.
Nime kam kwenye bez na kabra nyumu. Dansal, dansal, netwa kufaju. Nime kam kwenye bez na kabra nyumu. Dansal, dansal, netwa kufaju. Benjoni, bend your shoulder, legs are teased. Now in your order, I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapantani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekunani. Akufaju, akufaju,
kila mtu hapa ndani kufa juu. Wewe uko kwa kiti unajinali na unajua hiyo.
Sita ni shaku ama ni kuku, wana ni tingi tingi kama bantu.
Some people may be go crazy, wana ni itata ngombe,
wana ni follow willy willy kama drama. Utandani mimi willy Instagram. Wanauliza naendesha gari gani, ni hii bima ama ile benzi. Wanauliza minaishi nyumba gani, ni runda one ama runda mbili. Wanauliza na ubiri njili gani, injili ya mokozi ama ya mapinti.
Pata sante Mungu kwa uhai, mbora uhai. The thing bora uhai.
Kupanda kwanzia leo ni nite daddy.
Daddy yo.
I wanna hit that spot. Baby call me honey. You know me.
Asali nitatiririsha, utaipanda kwa ndani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Sakuni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you dance, oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Unavyozitingisha unadatisha nimeshikanisha. One time na nishapata picha vile ntashikanisha ardhi na mbingu katikati nijenge puli ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shopping uende Bangkok. Itisha undi na
baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Giddy 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 go down.
To give you one night long, I hypnotize it like a snake charm. Me really want for hold it.
Oh, come on, baby, vile wataka. Napenda vile wakata. Wakache sakata.
Baby, cheza, ili mwili low.
no. Nipe sigi no. Baby cheza. Kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigi no. Nipe sigi no. Napendo na vyo shiki shiki cha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shiki shiki cha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Wacheze kamade. Bebu siseme no. Pitishia waya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukifika gejani. Chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah yeah. Cheza kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby tukule nyama karanga. Baby cheza. Kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo nipe shiki shiki cha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shiki shiki cha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
See baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away you call on me. I call on you. Miss na come through, yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Oh, na, na, na.
Baby girl, you got a hold on me. Kuku hata kidogo nkani every day. Baby, waja mchezo, ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kauja juo mami now, you know. Ukiwa nami wanishika mo. Ndani ndani paka kwa roho. Oh baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikiku miss na come through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Oh, na 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 na.
Baby, you feel me, pole, pole, pole. Everything about you, baby, I'm loving it. Show this, show this, show this. Oh, you complete me, I complete you. See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikki Kumis na come through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one.
Sikuwachi pengine uniache wewe. Hali mradi unanipend. Peki yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nita kulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nita kulinda mpenzi wangu. Achana now, achana now, uu achana now. Na wenye roho mbaya, wana tusema vibaya. Achana now, achana now, uu achana now. Na wenye roho mbaya, wana tusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenecha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijinecha kwa fitna na maneno yao.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky. Live in the mix. Log on to www.djshinsky.com.
Una habari jinsi gani moyo wangu unaupendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani
ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nacha kwa fitna na maneno yao. Sitojua kwa kosa la kumiza moyo wako. Oh nisamehe.
Tena najuta, najuta moyo. Yalo nikuta zaibilisi mama.
Tena usiku silaki, labda nilechaka ama nilale.
Mama na picha yako kifuani, ndo nijisuku nami.
Ya unaniwaza
baby. Matama kwangu nisha gagate. Haja nyone, haje kanyone. Haja nyone, haja nyone. Haje kanyone, haja nyone.
Niki dege juu kama pilot, achini sishuki tena. Wakipiga mbea kama pilot. Mwambie kwa kumwe mwe mama. Ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.
Party boss, a night boy got the game lock. Mpaka lini tawambia maisha London. Hey, dealing with a boss and you know that. Atubadilisha channel on the program. Saka, a girlfriend I'm loving your vibe. Hapa kame waka motokolo nana. Basi njo close kidogo, kidogo. Nitupe lugo nito njeve kidogo. Nipe joto. A baby nakutaka we sitaki nobody yes. Uyo fala jo mulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makari yeah. Si sari yeah. A night boy
nikidege you kama pilot. Achini sishuki tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kumi mwe mama. Ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie.
Ukiongeza follow you ananza kucheza kidogo, kidogo. Ananza kugeuza yo kiuno. Chida zetu kupunguza uzito. Ananza kusonga na mundo. She can't resist it ni kifungo. Checking kile ana movies a hits bro. Sasa tumeweka bifu bando. Pongeza follow you. 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 DJ changa kunona. Akisikiza ngoma noma zinachona. Ni kama beats and I'm hypnotized. Na shida zetu zina minimalize. I love the way she move, I love the way she dancing. I can tell like how tonight we be romancing. I love the way we make up with me girl. This love is a strong thing. I love the way she move, I love the way she dancing. I can tell like how tonight we be romancing. I love the way we make up with me girl. This love is a strong thing. Me go banana my baby. Ataki kuongea na mimi. Anasema I'm driving her crazy. Pongeza follow you. 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 Pongeza follow you.
DJ binafsi. Hello, we number usi we mkali sana. Bona na 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 na. Usi we mkali sana. Bona na 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 na. Yeah, yeah. From the first time I looked in your eyes, I knew. Like destiny, zawadi yangu sauti yako. Even a rich man envies me. Utajiri wangu tabia zako. I wish I could give you the world. Tamani yako ipimiki, the world would not be enough. Buna na 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 na, roho yangu hairidhiki na kuita. Papa said I will find you and now I see. Hello, hata tukikosa na isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana, haukiziwi waro. Mama usiwe mkali sana, itikia roho inakuita.
Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello.
Na kitu na kuahidi type boy kwa kiona mimi mali nimekuweka mali stay kama mwingine bro inakuita itikia usikimya eh kitu nakuahidi au type boy kwa kiona mimi yeah mali nimekuweka mali stay kama mwingine bro inakuita itikia usikimya yeah. I wish ungejua tu so kuzingua tu unanifungia roho yangu nikikufungulia ndani na jona jiambia mimi nisumbua tu kitu na kuahidi au taibo eko kiona mimi mali nimekuweka mali stay kama mwingine roho inakuita itikia usikimie.
Papa said I will find you and now I see.
Hello,
hata tukikosa na isikie nafsi.
Hello,
inomba usiwe mkali sana, haukiziwi waro.
Hello,
mama usiwe mkali sana, itikia roho inakuita.
Hello, hello.
Basi meanza vinomana wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabune
Loga biyoga matokora.
Anasa piti kibans vile na libamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Panda ma dotu andama nishe mpaka kwenye ba. Minko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa fast ni six zoe shi aga kat. Ilizo mapain mara moja kama better plan. Better than that you want better than the red sun. Ilopa kwenye beat nani tamu kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Ni tamu kama kandi ba. Ni mtamu kama kandi ba. Neza kila banani yone kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Ni tamu kama kandi ba. Ni mtamu kama kandi ba. Neza kila banani yone kama. Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umeva. Almia kama in peace kwanza kama biti kapuka. Itiko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
Wenda dil 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 baby girl don't really deal. Numa ananeno tamu kila time me to spill. Ipatana kwa club suna jonda lipa bill. Basi nja ukare na mejuna jami nazo feel. Siyesi kukansel kama madi ya makora. But nige penda kwa kwa life yangu vimeja. Nibaki na we mpaka tushike bakora. Suna jami na we my baby see what it is. Yeah.
Tamu kama kandi ba. Ni tamu kama kandi ba. Ni mtamu kama kandi ba. Neka kila banani yonja kama kandi ba. Tamu kama kandi ba. Ni tamu kama kandi ba.
Everybody in the club getting tipsy. Everybody in the club getting tipsy.
Na kanila kwenye ambulance. Kisho ndo ambuke na mababulas. Nikunye supu nisike fandulas. Angiki isha. Kena repeat repeat. Takani lebe wente ambulance. Kisho ndo ambuke na mababulas. Ikene shika nisike watcha yendo takani lebe ni nisike
I need an ambulance, I need a girl dem. This one select a bandi anthem. Need me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. This me, cause you
got a bomb. Just a little bit of ambulance. Kishon damu kena ma bambulas. Kikunye supu niske bandulas.
hangi kikisha. Tena di big di big, taka ni lebe wenge ambulance. Kisho ya mbuke na mapambulas. Ike me shika niske Kwa yendo taka lebe
Jana nilikuwa na shida mingi. Nisha zisot, niko easy. Kiyo na kunyo ndogo vya. Nilazima leo Dunda nilingia na miku. Nataka nikitoka wani bebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamweso. Kau tuwi ni okwato.
Ambulance. Kisho ya mbuke na mapambulas. Nikunye supu niske pambulas. Tangi ikikisha. Chena repeat repeat. Taka ni lebe wente ambulance.
Sina time for this to kusi karura. Niko pepa chama leo ni kurarua. Kuzuru na muna na
nikuwa.
Sutani ya niandama. Domana nilikimbia. Katika injili ya baba. Nikimona nitasimama. Shetani ya niandama. Domana nilikimbia. Katika injili ya baba. Nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson. Na niko na wisdom ka Solomon. Nina dance kama David. Na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu. Hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu. Hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu zikwembe. Zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu zikwembe. Zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu zikwembe. Zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu zikwembe. Andama,
zikwembe, zikwembe,
kimbia,
zikwembe, zikwembe,
ya baba,
zikwembe, 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 zikwembe.
Yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Yo, piga makofi, piga makofi, tutapiga makofi. Yo, yo, piga makofi, piga makofi. Piga makofi, tafadhali. Yo, piga makofi, piga makofi. Tutapiga makofi.
Unasikia hiyo sound?
It's DJ Shinsuke.
Unasikia hiyo sound?
DJ Shinsuke.
Unasikia hiyo sound?
You're in the mix with DJ Shinsuke.
Unasikia hiyo sound?
Best DJ in town, DJ Shinsuke.
Nimeza Johnny Gucci nice. Kaswaga nimedunga join and nice. Vile track inagonga Johnny Gucci nice. Gucci nice. Gucci nice. Mkulima ni jembelo ni Gucci nice. Ulede makona cheke Johnny ni nice. Ukisikia magengelo ni Gucci nice. Gucci nice. Gucci nice.
Dunda na mabeste. Meditation ilikuwa na chomatire. Kidogo niko na manza meiva. Nika shindo ni yazi ametulia. Sunatua mwana mkia ni tabia. Kanisura tambuzi alipatiwa. Mimi huyo nikenda kumkatia. Excuse me shore very nice. Kuto wa Hadija na kwambia amekulike. Akanipa namba akipiga smile. Nika muambia nimetoka geto. Akasema usi mine. Akani nice. Hey! Mifuko zimeja Johnny Gucci nice. Kaswaka nimedunga join and nice. Vile track inagonga Johnny Gucci nice. Gucci nice. Gucci nice. Mkulima ni jembelo ni Gucci nice. Ulede makona cheke Johanna ni nice. Ukisikia magengelo ni Gucci nice. Gucci nice. Gucci nice.
You just
thing is big and you know. DJ play gospel music more and more in me. Oh, whatever me say, no, I know. No, no, I know. Oh, yeah. Oh, dancing me shika machinani. Oh, kila choche kila mtaani. Oh, dancing na leta burudani.
Get down, vile unawind your waist to get down. Remind me on my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Vile unawind your waist to get down. Remind me on my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. DJ na chesa maloko za zamani. Kala mashakana, tumetoka wapi hithu ride. Mona Lisa, Cuckoo dance, cuckoo dance, cuckoo dance, everyone cuckoo dance. Slide, 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 slide. Helicopter, 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 helicopter. Mosquito, 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 mosquito. Kadunga, hey, kadunga, hey, kadunga, hey, kadunga, hey. Chinese, Chinese, Chinese.
Nashukuru niko sawa, so mina vimbada eh. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
eh. Vimbada, 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 vimbada. Energy,
energy,
synergy,
synergy.
Yomana vimbada, 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 bada, 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 bada. Energy,
energy,
synergy,
synergy. Okay, alright. Ni shoti papa eh. Na ukincheki hapa nimetoka pa. Na kauni ya mithi unaweza uliza shosho. Bila lisumbuka kwa soko alafu tuka ukoka. Sasi watoto wa sonko sano hori ya tandogo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada eh. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
eh. Vimbada, 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 vimbada.
Kula neno KDF. Kula neno
KDF.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba hey, yeah. Kuna dishi kulani KDF.
Ninakaa ngumu.
Toka om bila breakfast. Me say FF. Me tell you food fast. Food that are satisfied. Food that are quenched dust. Domina hang.
Na dishi anytime, any day, ata Monday. Na dishi daily, singoji paka Sunday. Besta ya kija, na mpaki pande. Tuna dishi wote, tunapiga asante.
Joshua, 1+8. Wawadi yake, domina meditate. Ina educate. Shika, it's not too late.
Kula neno Kula neno KDF. Kula neno Kula neno Kula neno
Magic
Anaringa. Wanna ringa
Wanna ringa
kakademu kana katikatu nilika ona jana na mapati pati na kanaringa eti sikapati na vile nikadana eti sikapati
anaringa wana ringa ringa ringa
wana ringa
wana ringa ringa ringa
wana ringa
wana wana ringa ringa ringa
Wanani tu kwenye ID Wanazifanya katuma VIP Na mtaani ni ma-IEP Wanachota sana kwenye Insta Snapchat ama Twitter Deli wako klabo kata maji Na keja yake ilikatwa maji Wakipanda ndege tu ma-selfie Wameshinda mbaka wale wasafi Wana tu mix tu kama coffee Na daily morning kama shafi
Wanajichocha, wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Hawanaka kitu wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Hawana mashu wanajichocha
Mbonga kuhusu tu maganji bro History basi wewe kuhusu jo Mokipenda the don tata Mr. Money Parks Baldo na pamba na Stories za machocha basi misimo Nina piga masinema pale decimo Salamu za mapesa nina shikamo Marasaba Mara haba Mini mimi mimi mini mani mo Nipate na maganji mini animo Na kama ni maganji mina getimo Stories za mababa misimo Stories za machocha wacha brother Funga domo tupatane kwa kiwanja Mita katikati kwa wajanja Propaganda na bado na wamata
Wanajichocha, wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Wanajichocha, wanajichocha Hawana kakitu wanajichocha
My house kinene, my car kinene, account kinene, I'm a big kinene, my gas kinene, my wallet kinene, my name kinene, I'm a big. So if you do not know me, just Google me. I am originally the Luo Flow Rap King internationally Coincidentally, I've been lyrically off this music scene Just googling me, I spend big money I'm not broke nanny, I spend big money Even tastes like money, so talk big money Or don't talk to me, we're not on the same level intellectually How educated can a man be if he does not even have a PhD? How dramatic can a man be if he does not own a 50-inch TV? I only date very pretty women and I make sure they've gone to VCT I fly first class even when I drive Baby, my whole life is VIP My house kinene, my car kinene Account kinene, I'm a big kinene My gas kinene, my wallet kinene My name kinene, I'm a big So if you do not know me, just Google me
Anaye boy need your love every day Ami ya gino chini ya maji usinene Ni good times na ka vibe everywhere Oh girl you want untouchable now When the queen ukigusa dance floor Since you make your own door You don't need no man no Oh girl you want untouchable oh, oh. You're the queen ukigusa dance floor And you make your own door
Anarinda na dinda, toto anarinda na ringa na dinda nda Anarinda na dinda, toto anarinda na ringa na dinda nda Anarinda na dinda Anarinda na dinda
You look so nice when you move your waistline, girl Kwanza kwenye ringa And you need no man, tryna buy you something, girl No wonder una dinda
Sorry, aba si story, umeformule, tumekontrole Si sorry, aba si story, umeformule, tumekontrole
Oh girl, you untouchable, oh You're the queen who kicks the dance floor And you make your own door
You don't need no man, no
Atoto anaringa, naringa, na dindanda Anaringa, na dinda Atoto anaringa, naringa, na dindanda Anaringa, na dinda
DJ Shin. wakata wembe.
Wendo nakata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo nakata wembe.
Wembe, wembe. Unakata kama baby.
Wembe,
wembe. Unawazuka gade.
Zaga zaga. Zaga zaga yule nchi.
Zaga zaga, ume waka, madem ni mataka, ndo bada unataka.
Jimmy hata chit, chat, chit, chat, ey. Madem kibao around the clock, ey. Me crush all the one to fuck. Madem kibao around the clock.
Sound on a dagger, don't I give it to them. I get this, I mean I give it to them. It happen now, and I want it again. La, mean I give it again. So madem do kabisa, say na time, na my body man. How many parcels, hey, my body man. Kasi girl, dem me no touch nobody man. Cause him super, wrap up your body go. There's another monkey, the longer the tail. My nigga, go to yourself.
So my dem wanna bend the village, di mina delay.
Naga we young, di mina delay.
When on a wakata wembe.
When don't I come to wembe.
When on a wakata wembe.
When don't I come to wembe.
Wembe, wembe.
Ah-ha.
Una kata kama baby.
Wembe,
wembe. Una wazuka gade.
You're now tuned into the number one mixtape DJ, DJ Shinsky. Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu. Wangu.
Kupendwa nawe majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha. Oh baby I love you.
And for you ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you ninaukimbia ujana mama.
Genge mama nawe.
Nawe
zae watoto nawe.
Mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho.
Vision imeshawadia na revelation inatuambia hii generation inachoma picha, ni generation yetu, so tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana, tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana, tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tutake zetu tungali vijana.
No 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 no. Basi mwambie tuni yeye. Love chat from the gears. Oh na na na. Oh na na na. Hey. Some robot will be now in life once again. Oh na na na. Oh na na na. Hey. Bullet. Mi mi na ye. Mi 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 na ye. Mi mi na ye. Mi 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 na ye. Yeah. She tell me no. Wawili kwangu ni wa kwanza na sio wa pili, hiyo ndio form kwani iko nini. No said that you know about boy and nobody come here, truly she deserve when we call her my dear. When you're ready for your lifetime, take it right there. Me day I feel you baby anytime anywhere. Me me na ye, me 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 na ye, me me na ye, me 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 na ye, yeah. She tell me nothing could have break her love ever, boy no.
Sona kamilishe mama, tifadhali mola mwambie mnilelea nichunge menisicheza mba, mashetani sinivamie, chuki wivu tunakutesana, linda kwako siwasikie. Kwa nini hatuwezi sote kupendana? Wai wachani wambie, labda si wote wenda zimu, labda lana yetu pesa kesho kipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wanaomba tini weche yangu sumu, wabaki wao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu, asahau walivyonipenda. Ona hayo ayayayayaya, oh haya wanawasi watu hawa. Ayayayayaya, na binadamu kageuka mnyama. Hayo wani tunaongezea nini bidii na roho ya mwanadamu aitosheki yake. I'm sorry if I never made you happy, I can't be there for everybody. It's easy to see wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. Why man so money minded, you wanna take from everyone. Man need man society, uoni haya kuivunja familia. Hamna utu ni kujipigilia. Uhoi binadamu wote mmegeuka hayawan. Ayayayayaya, oh haya wanawasi watu hawa. Ayayayayaya, na binadamu kageuka mnyama.
Kwenye bate au bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu zangu, misi na hali naona mawingu. Nyota mwezi kizunguzungu, hali so shwari aki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, kwenye sasa nimepangawa.
could take all my money from my pocket, take all my clothes from my closet, take my TV, radio, computer from the socket. Even if they threw me out of my house and lock it, even if they break me down and throw me on the highway, took all my days, left me not even Monday. Even if they left me down and hungry and took my money, my house, my cars, my dreams, my jeans, my bling, my everything, but I am good.
I'm good as long as I've got you.
I am good.
I'm good as long as you got me.
A woman like you, a woman that's real and a woman that's true, with the strength of a lioness and the beauty of a rose, who stands by him through the highs and the lows. Hata wakiniwe kele na kunifungia jela, ama kunifuta kazi na kunikazia hela. Takawana ni stress na kunipatia pressure, and took my money, my house, my cars, my dreams, my jeans, my bling, my everything, but I am good.
I'm good as long as I've got you.
King of my guns. Sjivilo ta feel.
Ayaga yaga.
Ready Sjivilo na feel. Mazoesha vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaba na very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Yeah, rumors za maskando za ulava na lady drama. Na tisteto mali uko na baby mama. Kwa mitandao kila siku ni story new. Bando zako zikiisha utapitwa uspori new. Kapedi nko chini ya waba, leo dreadies nafungwa juu. Naishi mali juu kwa anga, so daily na enjoy the view. Taka kuona roho chafu, shika do kidogo wane vile utabo watu. For 10 years amkuwa mnajali mali na lala. I screwdriver yangu ni shimo gani na screw. Mtu mali ameamua hata lala salama kabla akikisha ameambia watu nyasha na jidu. Staki kuwa na watu wakiku celebrate. Role model na watu hii wana ku imitate. Omangi peke yako tuna splitty plate. Atu kutrendi shevle tulifanya Jimmy Gate. Industry na madimo nuko show nataka fame. Pengine ndo mana si blending juu. Unaweza tell kuna vile mina hawa tuko same. Misi ngombe yako ya grade idu. Umezoeshwa vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaya bana very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Caps. Standard ya quality sisi hapa. Caps. Indo standard ya quality. Caps.
Pull up and hop at the Phantom. Pull up and hop at the BVB. Pull up and hop at the Smurf. Pull up and hop at the BB. Pull up and hop at the Phantom. Pull up and hop at the BVB. Pull up and hop at the Smurf. Pull up and hop at the Smurf. Swat straight to the ceiling, Matarongani Z. Swat straight to the ceiling, Matarongani Z. Matarongani Z. Matarongani Z.
123 to the city, 126 to the city.
Tunajua kama Matrix in the holy grail. Uliza Magna Carta, tunaleta swag up tukikanye. Kila time tukirep culture, nganya zetu tu ni fabulous. 125 they can't handle us, hot twist they can't catch us. Tuna sauce juice na flavors. Uliza Tiger sindo last kings, milkshake na right sweet things. Dreamland call us sweet dreams, cup Brooklyn Nets sindo the ill team. Sindo ma pioneer, ma sunroof tuna engineer. Fan lazima iwe hapo pia, darkness from the front to rear. Wezi kosa kuangalia, when I hop out of the mixtape. Ganya so fly bro, we never drop a mistake. Fika nganya words na killer, kati tu ni clean take. 125, yo ndo code na fly na siezi forsake. Checki my body wa kitu unique, paint jobs on fleek. Nganya classy and sleek, ukizi checki kwa rush bro na doubt at account as a speak. Cheza chini keep meek, ukidai pia kuna VIP seats. CCTV for security feeds, ikifika kutap tuna search all your needs. So
atuogopi city council, that's why si hubebesha CBD. And for better and for worse, ni lazima tutese EGG. Atuogopi city council, that's why si hubebesha CBD. And for better and for worse, and for better and for worse. Swag straight to the ceiling, matza Nairobi ni Z. Swag straight to the ceiling, matza Nairobi ni Z. Matza Nairobi ni Z, matza Nairobi ni Z. This is the 125 to the ceiling, you know. Hey. No money niko maganji, no money wani mtiaji, no money niko magadi, no money niko bagadi, no money mini refugee lakini saijo siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi, no money hamni bambi, no money wate mababi, choria uchi UGK, ona nikompia na bambi. No money niko maganji nigga, no money una kipaji, wale nje dozi na kala clash, ita pita marangi. Daro niko mabangi, ita Mr. Matiangi. No man niko mangiai, wewe tuku mayai. Jogo road pale amsha abo ndo utani wai. Kujeni na ex wangu bado mski mwezi ni wai. No man ni mibaba Tracy, no man ni mibaba Zara, no man ni mibaba Freddy Flaco wakinyona wanahala. No man ni mibaba Malcolm X wadimu wananidara. No man ni uliokoka, no man ni niko mogoka. No man ni niko maganji, no man ni weni mtiai. No money niko magadi, no money niko bagadi, no money mini refugee lakini saijo siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi. No money niko maganji, no money weni mtiaji. No money niko magadi, no money niko bagadi, no money misi refugee lakini saiba na siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi. No more ray, 3 commas kwa salary. No more ray, watu ishule mazi bila basare. No more ray, relationship niachia banda ray. No more ray, New York no milk like a mahare. Na puka mimpish, wanna look up nikidish. Ki isa mnitish, na tena mnilish. Niliwepele kakaburini so, wanajua ni mazishi. Na kuyo matanga ye nyubana, uski bado tutadishi. King, swing, bling, clean, swag, mean, grand, will. Na wani watani copy cause boss mindio chopi. Niache rap nianze kuimba bado hamniwezi. Mwache rap mwanze kuiba fande hawa niwezi. Kwa street niko na chopa, kwa sky niko na chopa. Competition ya watu watatu, me myself and I. Naka bado na hate on octopies or kill yourself and die. No money niko maganji, no money weni mtiaji. No money niko magadi, no money niko bagadi. No money mini refugee lakini saijo siko kwa kambi. No money very soon, kikoro boy, atoa kitambi. No money niko maganji, no money weni mtiaji.
For free downloads, check out djshinsky.com.